segment hapa hivi tukifanya predictions zetu za mechi za ligi.
Yeah.
Ya kwanza ya ligi yani. So every one of us will be predicting team ya Kenya itashinda. Team ya Kenya itashinda hii ligi. Ligi imeanza. For me team yenye itashinda ligi I mean Germany ya jo. Chelsea itashinda.
For me, I sioni kukiwa na any competition, I think Man City will just win it. Na kishindo ni Man U.
Na wewe?
Jua kuna team kali inaweza wafikia.
Na wewe?
So ushaanza kwa.
Jua kuna team.
Ushaanza kwa sad team gani?
Mazoa.
Sinimesikia tu kuna team nyingine inaweza wafikia. Ficha ya oppose.
Realistic aya nani?
Realistically itakuwa anything from Chelsea to Liverpool.
If no. Man City lose it, ni wao watai lose it. See, it is like watu wamewakimbiza.
I feel like Chelsea na Liverpool were in contention.
Exactly.
Due to ya last season. First of all, last season City ilicheza games mingi.
Yeah.
Mm-hmm. Sana walishinda the treble, which is not an easy feat. So, that being said, wakona kuna vile fatigue pia on humans. Fatigue creeps in, bro.
Mbona fatigue iko creep in last time basi?
Last time wakushinda treble.
But wale fika final.
Kwani tuko kwa City?
Tuko kwa City.
Last season na kushinda treble?
Nasema the use. Last time walishinda treble, fatigue kicks in now, lack of motivation.
Kutoka hizo. Kama venye Liverpool alicheza over 60 games alafu.
Yeah, exactly. But ingekuwa lack of motivation, haungekuwa na 3 PLs in a row
bure.
Pep ni.
But
this one I don't think.
But treble ni kwa unlock
na. It's a different thing. Hizo nini zote nimekuwa nikiwa chapia like hizo times zote sikuwa natoka ma group stage nini whatever.
Focus na league.
Eh, na focus na league whatever, unaona kitu inaendelea like. But last time walishinda everything.
Ay, so wame kwa mechi tutani ma semifinals.
Wamefika ma semifinals za Carabao. Bro.
Ay. So kwani Real waliwatolea wapi? Last time ile ngine.
Wao sasa wamekuwa kitolewa na
Marseille. Semifinals.
Yes. Prediction yake.
Umse anakonga City boy low.
City boy. I'm a City boy, but not a Man City boy.
Mimi.
Yeah, ni crazy.
You get it? If you don't get it, forget about it.
No, so that being said, naona contenders wakikuwa wase like the teams that didn't perform
nani
well
in
the
end as well.
Which
contender.
Is Liverpool contenders.
Nani anashinda?
I'll just say the two contenders.
Nani?
Which is Chelsea and Liverpool.
Chelsea na Liverpool.
And I'm standing on it.
Una champion.
Si nitakuwa na champions as tunaendelea ku progress with the season.
For now ni Liverpool.
Mimi na Jamie.
For now Liverpool
na Manchester United. Like Manchester United tulimaliza. Niko na facts. Wewe uweze sema tukwe serious na tulimaliza number 12.
Nani anasema Manchester?
Uweze kuwa
serious. Mimi nasema hivyo juu tuko na blessing.
So sikie mimi niko na facts. Hiyo Arsenal walikuwa the same position. Hawaku make a deal UEFA hiyo season. Hiyo season walikuwa na hawakuwa na anything to
the last time Chelsea ilishinda league walikuwa in this exact position.
But they had a good coach.
Nani anafunga hizi mabao?
They had a good coach.
They have a good coach. Right now.
He's unproven.
Proved himself. He has a Champions League medal.
Silver medal.
It's cool.
Adi unaona kwa nayo. Anybody ako na. Many people have silver medals.
This nigga is crazy.
So skill. But mean kuna facts.
Wale una back Chelsea.
Kush mean a back facts.
Heri ni back Man City. Man U na Liverpool.
Bro, vile kwa vetu.
Arsenal.
Me, sisi tumesolve problems zetu nye tulikuwa nazo.
Isi last season.
Lakini si zote.
Okay. Isi season tumesolve problems zetu.
Si zote.
Si zote, but most of them tukuwa na an unproven Haaland na watu. tukuwa na mans like Mason Mount. Najua simpendi.
Kufana na Haaland kufunga bauka Haaland.
Nimesema unproven, but like.
Yeah. Acheni kupea kijana wetu pressure.
Ni mkali. Kijana pressure. Shida ni mgonjwa.
Haaland wa junior.
Haaland junior 2.0.
Haaland wa PSG.
Alafu tuko na defense yetu iko so stable, tuko na playing style, tuko na foundation, tuko na tactician. Tuko such in a good. Nimekuwa nikiona timu yangu ikicheza bro.
Pre-season.
Anje tunamka hadi 4 watch game.
Manza. Sawa. Tume compete na Liverpool na nini?
Na
Real Madrid tume compete na big teams
pre-season.
Kila season wala kwa solve shida za.
Mimi bado hatujamaliza ku solve.
Hatujamaliza ku solve but
tunangoja watu kama Pavard.
We're in a better place than we were last season and we managed to finish third.
Tunaweza.
Kwa hivyo it's only going up from here. Unaona? It's only going up. So top 2 Man City, both teams from Manchester.
Yes. Top 2. Right, but I'm not mad at that.
Top 4 teams.
Not mad at that.
Top 4 teams. Chani nzani ya kwanza, diya mwisho. Chelsea. alafu Manchester City, alafu Arsenal, alafu Liverpool.
Atiyuko? Nashangaa.
Huu msikia nimesema mani hapo.
Wala atiyuko?
Mko.
Jia?
Hiyo ni hate.
Siamko tu.
Pure hate.
Si yetu penye
kuna yona.
Facts wise.
Umekuwa kitucheki.
Umesema Man City, Man City, Arsenal, Liverpool.
Na Chelsea.
Na Chelsea.
Yeah. Mm.
And that would. Ama ka Chelsea tusipuko namba wani hivyo tu. Hivyo ndo itakuwa.
Wala.
Umdakuwa top 4.
Hey.
Mtakuwa top 4.
Ni kwambia tuko na blessing in this.
Muda ni top 4.
Hiyo si blessing. Ndawaambia mara ngapi si blessing. Sio blessing. Amna squad.
Na anafunga
wale Kunku akirudi.
Is James akiumia?
Kunku anarudi next year. Kunku anarudi next year.
Kunku anarudi anytime.
Anarudi next year.
He underwent a surgery.
Ndio nakwambia mngeleta Vlahovic.
Si ndio, but anafaa rudi nini? As in second leg.
Eh, second leg unajua
ni mbali. Second leg ni mbali.
Winning the league la kumaliza.
Sasa say the best players ni Chilwell na James. Now wase wamalizangi 5 games.
Na Kaisedo sahi.
In history wase wamecheza 6 games together. Tangu wakuje.
Ni sawa. Hata ni kusho. Nyi mnasema
hivyo. Jonas aliumia.
You're not considering other players because only players I'm jaona at their best. No wonder.
What if players?
Give the guys a chance, bro.
Simekata umekata kupea Haaland 2.0 chance.
Tumempea, tumempea.
Mr. compare pressure. Mm. Kama Man City kuna Haaland na Alvarez hivyo sasa. Zini villas like ofai kupea kijana mdogo hivyo pressure.
Exactly.
Haaland ako 22.
But Haaland pia kijana
lakini,
mdogo.
Lakini sasa yao walijiprove kitambo. Ai, lakini Haaland na Mbappe walijiprove huko kitambo.
Top 4 yako basi.
Top 4 yangu ni nimepredict Man City kushinda but nataka Man U ishinde. So acha niseme with no order. Man U, Man City, Newcastle. Newcastle wanarudi mbaya sana.
That's a big shout right there.
It is. Newcastle are making top 4 this season. 2023-2024. Man City, Man U, Newcastle, Arsenal. Arsenal.
And it's only 4 as our best.
Yeah, eh, Liverpool labda will make top 4 kwa number 5.
Top, number 5.
Si, kuna champion under 5 teams.
Sai,
yeah. Yeah. Even though Liverpool naweza ingia. Ama Arsenal watoke.
In no particular order, Liverpool, Chelsea, Man City, then Man U.
Me.
Ado mesema nani?
Si Man U.
Liverpool?
Who rank Arsenal mahali?
Eh, wataoneza sleeper wa.
Sidani, neyo ni ya champe, yo, ni ya waneza nini?
No way, I was sleep.
Ati Liverpool?
Chelsea.
Sumesikia buda.
Sumesikia, nda kusikia tena.
Liverpool, Chelsea.
Man City.
Man City alafu Man U. Sese mama. Man City alafu Man U.
Arsenal sioni.
Gengeless.
Ademi sioni. Kina ona tuwa kitabu wa.
Mina ona. Top 2. Both teams from Manchester. Sijui gani. Ona ona. Number 3. Number 3 Arsenal. Number 4 Liverpool. Number 5 Newcastle.
Sawa.
Wale Chelsea make top 4?
Sawa.
Wale labda mwinge champion number 4.
Unajua nyinyi ndio mnaanza process. Hizi teams zote atuko kwa process. You should know that.
Tuliambiwa tu hivyo
sasa. Mimi my issue ni hamna hawa tu goal scoring. Hiyo ndio my only issue. Na Chilwell na James wamalizangi. Ona sasa mimi daily man.
Ni hadi kila mtu kwenye ni mgonjwa. Jackson jana alikuwa ameanza kutingika miguu.
Player of the season.
Haaland. Hey.
Haaland.
Haaland.
No, me, I think it's Salah.
Oh, mkishina ligi?
Yeah. Salah atakuwa na assists mingi kuliko Haaland na atakuwa na mabao. If not more, atakuwa na...
Assists azimata kwa play of the season.
Zinamata.
What do you mean?
Last season aziko mata. Last season aziko mata.
Hey, zinamata.
Last season aziko mata. If you score 36 goals, we don't care if you assist. You get... It's not your work to assist if you score 36 goals.
So it's not a matter of assist, matter of goals.
It's a matter of... Hey, goals ndo zinakushindia trophies.
So assist zikushindia trophies. Size of bows imekubwa.
Okay, wezi shinda play of the season na assist peke yake.
Na assist peke yake. KDB angeshinda basi. Unaona?
KDB kwanza uanza season
jana. Unajua mimi nasema assist peke yake juu si ati Salah yeye huwa assist peke yake.
So atashinda Haaland mabao.
Atamshinda GA. Atamshinda GA.
Si GA assist. Wewe useme goals kama
atamshinda.
Ah, tutafika tulia hadi kunayo. Manager of the season.
Manager of the season.
Erik ten Hag.
Erik ten Hag.
Yeah, man, I don't rank that guy, man.
Yes sir.
The
like Mav.
Pochettino, Pochettino. Mav. Man like Poch.
Pochettino. Jimna au mnashinda ligi?
Tunabeba hiyo ku improve, tunaenda ku improve vibaya sana.
Manager of the season wangu ni Pep Ten Hag.
So, manager of the season ni unashinda si ku improve. Unaona?
Unashinda ligi.
Eddie Howe.
Eddie Howe angepewa.
According to
na fight change hiyo kile.
Na fight change.
Na fight change.
According to me mama msana shinda.
According to you.
According to you.
Ni Pochettino obviously.
Okay. Who miss
him? Miss any club, yeah.
Golden Boot winner.
Erling Haaland.
Obvious.
Ama Isak. Isak akikuwa fit atasumbua.
Hapana,
Isak atakuwa
atasumbua.
Isak atboy.
Ata manage consistency.
Si ashafunga wametry na Haaland sana mabao. Wako tutu.
Sasa ataumia huyo jamaa.
Sasa ndio maana nimesema akiwa fit, akiwa fit.
Sasa unajua hata kuwa fit.
Unajua vizuri.
Hata kuwa fit wewe unajua hivi.
Hata ni future, wewe jua.
Ai, sisi game tunakuwa fit.
Ni future.
Zi.
Haezi.
Kama sasa unajua Thiago hata kuwa fit.
Si ndio? Hadi mimi Varane hata kuwa fit.
Size ina depend na venye players wana manage. Sasa hata unacheza game 10 back to back.
Sasa game 10 na unataka kushinda zote, lazima ushinde.
Kwani atafunga akiwa bench?
Eh.
Si hilo Wilson alikuwa top scorer akiwa bench.
Hapana, alianza kuanza after ameumia.
Lakini alikuja kukalishwa, akakuwa top scorer akiwa bench bado.
Haya, playmaker
assist. Must be Salah.
Bruno Fernandes, huyo player ni mkali. Wallahi huyo player ni mkali.
Ni mkali lakini. Ni mkali kwa
Bruno Fernandes. Hakuna msia colleague yake na KDB kwa Premier.
Kuna
Fernandes.
Kuna
Fernandes wengi.
Ma Fernandes, tota mimi niko na Enzo.
Assist.
Yeah.
Ay. Ay.
Unajua assist eh? Anakuanga ameshine FPA yeah. Ndio tunamweka huko.
Yeah, by the way, yeah.
Enzo ni bowler, no doubt. Enzo ni bowler. Mimi namtambua Enzo lakini assist.
Trent. Na hiyo role anacheza sasa hiyo
Trent is a beba bro.
Haizi bana.
Umse ako realistic yeah. By the way. Yeah, props for that. He's a very realistic pundit.
He's not centered kwa right back side. So ako na hiyo freedom
hapo. But jana unaona jana like Jana ile game ya Chelsea alipata hiyo role ya midfield kama to one sama hako anaingia sana unaona
right alitoa once alingive once
akatoa assist eh sasa like naona hata apate hizo chances mingi za kuingia
zi sahihi yako nini
alikuwa
Kaisedo akiingia love yake
haona nyota
love yake ingia Trent anarudi role yake ya kupanda na kushuka main role. Unaona? Anaacha kuingia.
Biki wa kupanda. Still can do it from that.
Yeah.
He doesn't have strikers.
Who love ya di simkali?
Love ya.
Tuta nini? Tuta ongele.
Mbwa yake ni ngumu.
Umesema nani Salah?
Siye, Salah ama Trent.
Badi uliku umesema, ulisema nani Golden Boot wino wako? Julisema Salah? Yeah. Over Haaland?
Mohamed.
Salama Haaland. Salama Haaland.
Hai.
Man, put some respect.
Put Rashford pia
kwa yo. Kuna Golden Boot ngapi?
Akendibia nabeba hii kitu.
So, tukimalizia.
Surprise package. Your dark horses, your whatever, your different gravy. Niko na swali. Chelsea wakiza ingia top 4. Na Newcastle wakiza top 4. Surprise package hapo ni gani? Considering how they were shitty last season. Ama tunaconsider na their...
Newcastle. Chelsea tunaexpect wako top 4.
Yeah.
I expect kumbe.
Tunaexpect but I'm tough.
Ana expect na vile swali nimeuliza.
Yeah.
Expect.
Aya, nani team gani itakuwa itafanya majambo kama Newcastle, same Brighton?
Mi naona nini. Maybe... Why nisewe nani? Sema tu ni Newcastle, Eddie Harvey bado.
Hadi mimi Newcastle, lazima uingie top 4 bana. Uingie top 4.
Hiyo swali ni surprise package. Si lazima uingie top 4. Mbona mnai limit?
You don't have to get off.
Sasa Man U survive relegation, hiyo ni surprise package.
Unataka tu. Mimi hadi nilikuwa ni shout out Burnley mbaya. Top 10.
Na shout out
Burnley. Top 10 Burnley.
Oh, iko sawa.
Top 10, iko top 10.
Leo wanze hivi.
Wakifika top 10.
Si kila kitu ni fairy tale. Sasa si lazima Newcastle wamalize. Unajua unaitaka juu ya hiyo fairy tale, that Leicester thing. Yo Leicester
shida ligi. Zee.
For the love of football.
Vile wameanza ligi, even though. Wameanza ligi vile walifanya last time.
Lorenzo za kutoa bashi.
Zee, watamaliza ligi vile walianza. As like women's league.
Yeah. Zee, unajua Champions League ita affect to some point.
Nashangaa, have you
Haya, kuna Gordon, kuna that? Gordon na Banzi size, ndio? Mm. Kuna Wilson na Issa kapo mbele, ndio? Jelinto ana kit bench. It's not enough.
Only players wanategemea Champions League.
Ndio ashangaa bana.
The most. Na nimesema anabeba Champions League. But like, nimewapatia options, like nakwambia, huyu anacheza league, huyu anacheza champion. Hivyo ndio iko.
So Almiro.
Na hiyo team ni watu wanajituma daily. Almiro. Na Eddie Howe alisema for them Champions League si priority, ni league.
Hiyo ni PR.
Hiyo
ni PR.
Ah ya kuna
PR. Sasa wewe
kwani wanaweza kuwa champion? Wanashinda champion.
Wewe ukiangalia kati ya champion na league gani rahisi kushinda?
Si kushinda, kuingia top 4.
It's all about
top 4 wako. Si umesema wako top 4. Sasa si lazima wako compete, kwani mnaingia top 4 mnakaa? Si mna compete for the next thing.
Sasa tunaongelea surprise pack. Yeye anasema hivyo juu ya fairy tale, hapana. He'll do it again. And again and again and again.
Say less.
Sawa.
Surprise package yako na
ni Liverpool tunashinda ligi.
Oh, by the way ni surprise.
By the way itakuwa ngoro.
Ni maana ukishinda ligi ni surprise package.
Hiyo si surprise.
Ni kitu normal.
Ni kitu tuna tuko na 14 already ama ni ngapi?
Hebu tuache tu stories za mwanzo.
You are three teams to be relegated.
Nataka nani waende? I think Luton utarudi.
Very fast.
Hakuna ku think hapo.
Wolves.
Yeah.
Everton.
Yeah,
lakini Sheffield wanabaki kweli?
Sheffield pia wanaenda.
Sheffield wanaenda.
Sheffield wakiweka basi watabaki.
Oh. Ah, mbona nasema kuwaka?
By the way.
Unajua like size
Luton, Sheffield, Wolves.
Yeah.
Mm.
Bani lazima wabaki.
Bani wanabaki. Mi na shout out Everton kuenda this time.
They need to go and...
Ah, they will never. Well, you won't hate and they will never.
Si, because you know your team tangu Lampard... Okay, that before Lampard.
Carlo Ancelotti, time ya Carlo Ancelotti.
Rafa Benitez pia likam.
Yeah.
Kazi yao ni kumaliza number 15 hapo. Daily, lakini wata hienda.
Anyway, guys, it's a wrap.
Where to lay?
Back. Anona Luton. Everton, man, your time has come. Na
but pia West Ham. West Ham hawajafanya mambo.
Na wako na odd
pros. Probably.
Ali relegatiwa pia.
Probably Burnley. Burnley wanaweza shuka this time, man.
Lakini wanacheza vizuri Man City boda.
Man City walikuwa chini.
Man City walikuwa chini, lakini kucheza hivyo Man City na nimetoka huko chini. Mean something.
Hiyo timu iliyopiga 6-0 juzi tu umesahau.
Lakini ligi wamechapo 3. Inamaanisha wana improve.
Yes, improvement. KDB aliumia dakika 21, angekuwa way worse. Mm. Way worse.
Haya, tuambie watu wako
ni nani. Watu wangu ni hawa wale tu, Sheffield na Luton na Everton.
Wale Everton wanaenda?
Yeah.
Kama Bournemouth.
Everton hawajafanya kitu like
eh hey, Bournemouth anaweza ishia
bado. Hadi Crystal anaweza enda akicheza.
Crystal kwa sababu wana surviving tu.
Haya. Flop transfer of the season. Flop transfer.
Not anyone from Chelsea though.
Mm.
Kiangalizi teams zingine. Mani wamesign nani?
Mount.
Yeah, ni umse wa Man U definitely for me.
Nani? Nani?
Either Mount.
Nani?
Eh.
Ama
umse alikuwa na
Hoyland.
That's pure hate. Because you are a Mount fanboy.
No, I was a Mount fanboy. Exactly. But in much pre-season, then your Mount is not Mount.
Maybe New Year's. I'm a Cass isn't real in football.
Zamani unaweza ushika.
Hadi za Chelsea.
Na kwanza kuna number 7.
Hadi za Chelsea za number 9.
Ah, wallahi.
Ndio maana Jackson anaweza shika.
Yangu flop transfer. Oh, umesema?
Mount na Hoyland.
Hey, watu wawili, si upea mtu mmoja. Sema or. At
Mount.
At
Ant.
And.
Yeah, Mount or. But boy, tunajaribu plus wote wawili.
Mimi yangu ni Kai Havertz.
Walai.
By the others ya Mungu.
Walai. Kai Havertz.
Ana flop very fast.
Walai.
Flop transfer.
Hey, hiyo ni big shout.
Ah, 007, very fast.
Hey. Zasha. Wewe?
Wangu ni Hoyland, man. You just don't sign tall players and expect them to play like Haaland.
Oni anaka Viking.
Yeah, si hadi ule naito aje. Vagos. Yeah, alikuwa anaka Viking.
Lakini alikuwa shit from Bali. Yeah, alikuwa shit.
Mi yangu ni Mount.
Mount.
Walai! Hey. Champions League winner basi.
Na ndasema hivi.
Mount atashinda.
Van de Beek akishika form, anakalisha Mount.
Van de Beek anaenda.
Asipoenda. Asipoenda akishika form, anakalisha Mount.
Thank you for your time.
Mic drop. Champions League winner.
Champions League winner.
Man, I don't care.
Watu nyako Europa nafaa ongee.
Afai kuongea.
Afai kuongea.
I don't care.
Tutaweza the Europa League winner. Champions League winner. Champions League winner. Big shout. Manchester United.
Ah, yeah.
See. Skia fuck. Skia fuck. Mi kwanza mtu yuko champezi niambia.
Wasikwambie. Points zao ni nusu nusu accounts.
Wewe unacheza huko na kina bla 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 sijui nani wa Italy huko.
Europa kwanza inakuwa KBC.
Hata yao. Difference ya Europa na conference.
Tumekuwa mara ngapi champions wa kitu moja?
Anyways.
We don't to go up to go season
to go up. So, abonge. Ten Hag anapanga na iki tu na cups. He knows how to win cups than leagues.
Game moja moja.
Game moja moja ile tunapiga home 5-0. Tunakazi tunawakazia kwenyu. Tunapiga home alafu akiwa na Ajax alifika semi-finals.
Unacheka yeye?
Semi-finals.
It's United.
Ebuski
ebu. It's United.
Lawrence.
Yani umetuambia tu boldly United itashinda champions.
Yes. It's easier to win Champions League than league.
Uko sawa ukisema hivyo. Uko sure?
Very sober.
Dedas ametuangalia straight in the face.
Ndio.
Akatuambia Man U itashinda champions.
This time tunakuja for big things bana.
Very fast. So tuambie nani? Okay, point yako itakuwa nusu juu kwa Europa lakini sawa.
Itakuwa delusional.
Juhujui vile kunaenda.
Sijui vile kunaenda lakini mimi naona Real is a white and Real is a white.
Mimi nataka tupate nao finali.
Eh, hapa mimi sizi taka.
Mzee una big dreams.
Umse ako na dreams. Umse
ni dreams. Ni kweli.
Okay, mtaweza pata alama.
Kwani kishapata mbele. Tena akifika na Ajax semi finals, mlikuwa mnajua atafika hapo.
Martin Luther, si ndio? Kuwa na dreams boda.
Sasa, dream.
Yangu ni Bayern, Real, Man
U. Ati
Man U.
Wewe una Europe. Wewe ade una Europe anywhere na unaongea wewe.
Sawa.
Kwani Man U special team gani ya Premier tashinda?
Man City.
Man City hawezi shinda. Hawezi defend.
Kwani lazima timu ya Premier League
atifike. Sisi tunasema si nimetaja Bayern na Real.
Si lazima juni Man U iko hizo mama Man U. Chelsea iko, Liverpool iko. Hizo mama Man U ndio ziko na mtashinda.
Si mama Man U, Man U.
Man City inaweza ifika lakini nyinyi mtashinda.
Nimepeana tatu.
Ati wapate lela Real finali na bado wabebe ali.
Si ndio?
Mimi sitaka Real finali.
Si ndio?
Mimi sitaka.
Si ndio?
Nimeanisha mdo kumechapa Bayern. Yaani mwalimu chapa Bayern. Ndako mechapa
inaweza kuwa tujapatana na inaweza kuwa tujapatana kama Arsenal wanapewa bayo
wajua sisi tumemaliza number 3
tusikie
na venye unachozinga hizo vitu kimaliza number 3 utapata weaker teams unaona utapata small teams kina Napoli kina Inter kina AC Milan weaker hapa
kende
tunachapa
hiyo jezi umevaa hiyo
wallahi unataka
hela ni dreams the clubs
sema umesema za
for me Real Madrid.
Period.
Lakini mimi niliwatch game yao jumini fano Real pia. Tactic wise
asio kwa hivyo man. Kasi Champions League last season walikuwa.
Lakini
walikuwa chini moto.
Ligi walikuwa chini last season. But for Champions
wako na depth fulani alafu sasa
hizo. Exactly. Alafu Jude hapo bro.
Kwanza jana Barcelona alianza vibaya.
Some type of gist.
Barcelona walikuwa na cards sijui ngapi.
Rafinha nakumbuka. Rafinha kwa chini.
Season ndio predictions.
Yeah, those are of predictions.
Think we're done here.
Yeah, we're done. Isa, shut up.
Isa uko follow lakini.
Man United fans, you're delusional.
Tuko delusional.
Tulimaliza na unajua, like unajua mnasahau. Tulikuwa ina, we were in a worse place. We were in a better place right now.
Yeah, same at the semi-finals, man.